zenkwawa chikunda baina mutu anyi abakade bebana kolima lero sirina ogwembote kwabenga chakulesa chakeneka funayo bwemufana nekunda mbatike byemunasunga kebembaga bibamwe ebyo buli omutomanya kikyajirira mubamu abagomo kokuba nga nabenzi betalanganswa kyova togayanga kyezinze nemuziba obwekirabaka ettooki awe nje kuba ayina galaba abanga okwagala kutumbaku mwagenze kusula ku nyimbe omuntu n'atabukira enzikiza awoza akasigi kanyumyo kamala tayinza kwogera nsanafu buli omu bwayagala bwabinuka ne kunaku enkulu ng'ezo omulala lunyumirwa leeye nga n'olulimi terukyasituka kyemba sinenyaba zekulisa kubanga tuzirye endya yanjawulo munnange topapandeeta nkulaga embinuka y'ennaku enkulu jikirize muna kwezi kuziwa mwaka enjaga nyeba yanja ulo zene kuluno lwaka kwa nalaba kwa kanire nguli nga yagalala gesajja mbwakaloba akanyumwa ati tekuba musulo gwa malita yali atufuddeko omubwangu awo nyabo akola kyatendo webale kwangu yatabu bwali budde bwakumaca kubamu ebyenca biri mu ddiiro abamutu ali ku kacayi ng'eno munafu ali ku juyisi mba nkyali ku muyinkeneka kyemba nnengera awali enjawulo kiri ekiwala kyaliko amaaso kwe kukirumba twejjulule zikyalikawo kaveve laba bwe kajja kampisa mmannyo konze baba togunyowanda kwe kukaviira mu mumbi polisi bwazibe ennoonya ndyeyo neekukumye mu tteete olunaku mwalulya ndyeyo n'ebinyonyi ebiyimba mu ttale kasajja walabanye sajja nabo kirabu kibawo obunyo enyumba ne bazabulira kino simanyira bwe nkinyumya omukwano gumanya okola ekyejo bano katono banzi b'amaaso konze yeetabeera n'owange kyemba nsotoka nzira olweka nga n'omukazi ali mukeetala noonya baamugambye wenkubi engumbi olwamalaya gye nnakwanyuku konze obutaswala kanyiye bwe yadda ne muganzi k'emiggo naye olunaku nalukwata atyo n'abaana teyabajjulira naye kyampawamula mutulo ng'oluyala lunsala ebyenda bwe genda nzijulira abaana mbayite bavetulye mpozi n'embwawe zakibaze okujja zirukwatira ewange nasanga zimaze okwejja ng'emmere zaagiridde dda kabi batuukeko ng'ebyo ani abatuma okuleeka abakyaleeka mugende mubunebune ebyalo n'abanga akakondo k'oluggi yitanga n'owesemba munnaku nga zina ebizibu okubyetanga singa wali ne maama w'abaana kulu wajibyandinawuse kale tusukiridde kati naye n'amalajja w'enzikiza okuswava obubeera wano ng'ate tosebuke w'obadde na mayumba gabi kusendisa watyango baddo yasamye kamera ne kukwate etyo nge yalumba mujja wakunabe abakazi mumanyokala maso fetwali tumanyasaga mazime gobe naliteekawo ne munne naguma bafaanagane ekkaliya naagitikka mu bbanga yeddala balalisimbo nawanula ebitafeeri wamagwe n'amaaso gamu nasooka n'enzibiriza gange engeri gye wali w'abaana n'agasajja agatumbaavu nga gawogana bwe geekumba kinaffe baatusaaliza dda kuno naye nga maddu ga kika kyabo mutyenga kubaka abandi nga looji zitudde n'ebyama ebitooke bigwa n'abantu nyengo wadde tuteebereza tusaaga n'abali ennaku
Kwa tuatula